ukukita five bro. Eshamaliza kama danga mabisho. Paka nguli so lazimo ujue sho. Chawe jana ndo swali like yo chue so. Mechi mbovu tachafuzwa adi mtondogo. No no no. When your job got blow. Itie doni kishi zako zita flow. Muyu demo atari ndo atauni zina drop. Yeah yeah yeah. Mitandaona najiona queen drama. Pini na ipesa usawe ya mana. Tega uchumi pisi mtajibana.
Kanza kujileta, kadata na profile, niko wallpaper. Text mbili tatu tunaflata na cheka. Set up appointment, tusomane later. Tuko date top class, story na kugonga glass. Kachomoka chaf, niende washroom. Ile chance them, kanitilia vida wa flan kwenye glass. Kyo narudi nikambamba live, kakimbia fast. Next day, niko na machiz, tunateta. Nawonesha picha, wanabast, wanacheka. Mgini mili, chelewa, likuja na tractor. Watu ashamfu a long time washaweka. Kama shumi later, Jezebel daughter. Kasha saw body count, kavuruga data. Takutia ngeita, utamwagia paper. Ukimona real life, utaeshi umfilter. What you say?
Mitandaona najiona queen drama. Spini na ipisa usawe ya mana. Kitega uchumi pisi mtajibana. Tapoteo. Mitandaona najiona queen drama. Spini na ipisa usawe ya mana. Kitega uchumi pisi mtajibana.
Tapoteo.
Kama shumi later, kama shumi later. She wanna drink my blood, shumi later. Kama